sa deer murid da fay oyof yaatu am xolu yermande muna muy ñeme liggey gëm suñu borom degg ndigal di weye ndigal luma am woko ko murid yene lu bax moromam bamba lañuy titéro ci xrafal suñu royu kay la mambamba lañuy titéro ci xrafal suñu royu kay la bay fal zikr bay fal ligel bay fal ligey bay fal joxe bay fal du moy bay fal du fen bay fal du jël lu mu momul dunu goro zikoro namal goro ndigolo nit ni sey garabam bay fal ligel moy garabam ala ilala la ilaha ilala ala ilala tehra fal amul morom ala ilala la ilaha ilala ala ilala Sheikh Rafal Amul Moro Gor Yalla ñi 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 gën and ak yaay Fali bi ci keuro di ma jallo dëgël adieu dem jox ko seen sëriñ mu ñaanal leen bay fal zikr bay fal ndigal bay fal ligey bay fal joxe bay fal du moy bay fal du fen bay fal du jël lu mu momul ligey yalla rek moko djub taxa djub ndab ndabe Majalo Dunu goro zikoro namal goro ndigolo Dunu goro zikoro namal goro ndigolo nitay garaba bay fal ligel moy garaba mambamba lañuy titéro ci xrafal suñu royu kay la mambamba lañuy titéro ci xrafal suñu royu kay la majalo mari jalo Majalo Dilo Wanalo Natal Anae Tehe 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 Wanalo Tehe 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 Waqtal Anae